joyam de jabbare ko min taji chapande tati dande studio kalangu ketin don kibaruji mod fulfulde Omar Hama jangata do masinaji sen isiaka nani ko kibaruji nani nokure witende selil norbert zongo hokkobe habaruji wadobe wida golder bangi nange leida afrika senezo hauri tere sigili hande subana do der nyame nafaka hokkobe habaruji wadobe wida golder fila duru digol en jeyna der bangi leida hirnange afrika nonni jeddire leida afrika itanande do tu gala hande nogai e jegon leru avril kan woni ko batumun wada on jantenda agades tolati sukabe metufaka dum boyta kesan yewtere me pindu en jatan an kalen hawri ter wadande do filla jamde tugal yade to sukabe ton der region maradi jamada yarno kalino e der ko e kibaruji meden beydari ndi hen hokkobe habaruji wadobe wida golom bawi wadune der filla durwi diggol jeynar der bangalet e hirnage de afrika dum woni hore hala batti joda kalen cigelado hande subana do der nyame der no kure witende selil norbert zongo Musa Aksar mawdo de fedde sawara sudu nani ko witernan fudda e ahmed kambe asuman abubakar
Nous sommes partis
comment tu dis ni ni woni tantal pelle darnit e durdugol jeynari leede men afrique yanaga den dan halsi an tawande mudum fedde mabbe tende renkao hautade fahande du fedde norbert zongo hokkobe habaruji wirtobe senozo
na hante min e do ni min goldidi sabu kunge goten fu yakane durdugol jeynardi kon ko min kawta sembeji amene min gaddro woto yaade e fi jeynarde leede men afrique do sabu min fu gollal amin non woddu kon dan do inde cdao woni min fu min jakane kon dan kunge gotel dum won durdugal en jeynaari en bi denne min kawra min kalda min daro dabareji din baa hoyde kam batta Allah e sembinde de duro amin go min gondi
e l'objectif de cette rencontre là
nanne be e motawa to foti kanko hande hore subaka on bi hore jo sudu halsia nonni ano fedde hawjinde filla jeynaari to fammini hokkobe habaruji widotobe jewtino habaruji mu en ngonga kanko o famini e wiide halsiano wawi nawtorade e majji nder golle mum may Musa Bashir mawdo sudu halsiano ni ko wi tarnan fuda Ahmed do majju
wannan karam dum lawol sodude endam caka ami he mabbe sambindina hawta golli didde ami dalila odu waddi komin kawri do min kolle jama arede endam ko golle de min tawdaade ni misali har ko darata durwi didde jeenari e rafi andal gal himbe tawragal endan ni yaadu yeso hebu leedi din endan nafu to sayni de himbe fu gatti juude mu miden gidi du kokkobe habaruji to kokku habaru fu mo tabbitay dum heba du ni fa handen kokkobe habaruji widatobe tefa habaru mo denibe kokkidum demin kebi habaru o endan miden bawi gollirde mu der golle amin de endan yaadu yeso hebu
sayni ko tenta endan tawa to kengan dum mabbiti jonde kite lawal tatabal ko dubu jinaidi de no gay e tati sudu hawjindu filla kiteji golleji hirnyareji to sudu kite mawdo dun talki no gay kan woni ko sariyamu wadoyte nangude no gay e joy lewru avril yaade jeego yaade joy lewru men kolati filla italyon kino tawa der mun sani usaini mawdo sudu kite tawa nani ko famini idrissa omar domaj
Jonde seri a o no wadete der balde sappo himbe kitante gere be wuro tawano no wodi himbe illela no wodi dubbe cintabaraden no wodi himbe abalak e himbe keita seri anon ko kite do gacceji mawdi no dermu rima wara na yanugol na henso itta yonki no wodi do gacce ittol yonki gol neddo hensaki wadi farfilla gacce yanugol talki chapande tati kan hitete der seri aji di talki gacce yanugol kam buri dudde denko rima wara denko bara jomu ko hana a wodu niyamun no dermun no wodi talkur worru kite mun dow kensoda bara jomun
damu guyenniya
der region Agadez njaten kolatin der dubu jinaji didi e nogay e didi dimma sukabe be kebay tugal e fudanabe tugal dum boy take dina ko der dubu jinaji didi e nogay e go dum woni eto go saruska jido filla cellal bibbe leedi mo region on wadi gambatte alla e jeddire itenande leede afrika gan tugal ko batumun wada mbiye hande alarbo ono gay e jegon lewru avril abdou souley ardido sarus kawjido fille cellal bibbe mo region nani ko agadez nani ko musa mamman
duuɓinaɗiɗe
nogay ɗiɗi ɓeydade waɗi sanne e dow fi tuugal ngal enɗam fara ɓe keƴƴoray tuugal kañum e ɓe yiyaka saako tufe se en koƴƴi dimma dow région o enɗan yaadu yeeso heɓama nder majjum ɓe tufaka no bey nde worde nder région o enna ko duuɓinaɗi ɗiɗi e nogay ɗiɗi enna ko hisaɓe ɓuuray kemin jeɗɗo capanɗe jeɗɗo ɗiɗo tawide kono ko duuɓinaɗi e nogay e goho ɓe gonana ujunani joyo fa hande ndu konnon laatiɓe ɓe galano jiiye ko hiisa ko duuɓinaɗi nogay ɗiɗi enɗa himɓe ujune kemin jeetato tawide konno ko hewi duuɓinaɗi e nogay e goho ɓe gona himɓe ujunani jeeɗo ndenne yaadu yeeso heɓama e ley ɗon enna golɗe waɗi sanne tugal ngal waɗi ɗum wona komin kiisi dimma on enɗa e dow jeɗɗire afrique ittanan dow fi tuugal sukaɓe enɗa nono dental pelle darniɗe fi cellal ka en won ko hawri walli gomnanti ele gollal ngal ngal heɓgal wadna hande no woɗi
la recherche des perdus de vue et de zéro dose
alarba hande nogay e jeegon avril kawoni ko leyɗe afrique gaɗi batu laawal mum nogay e jeeɗaɓal farditere nder gollal muɗum ɗo nder niger batu on waɗa kena to endan zen nder moctar seyni mawɗo suudu kesso familia mo région zen nder nani ko famini bandimin habibou garba tawaɗo toon e jahangal
komin gaɗa ɗo e nder région zender surude bonondaji bawɗi kewti golloɓe nder région o enda dow fi golle mabɓe hawtidade sarusi kawjiɗo fi golloɓe yaadu yeeso du heɓake baylaji kuji himɓe keɓake ba ko ɗum ɗuɗano meɗen yaarude yeeso du gaɗol yilaru du enda ko watta gollo fu faama ir bonnere bawne hewtade ɗum gam nder gollirde neɗɗo goto dalila muɗum no wawi waɗude bonne de hewto jama arde en fuu misali gollirɗe basol arzuku leydi campaniji ada yawtina himɓe e are muɓɓe kalanziri bonnere laawol caka moto e moto ɗo en zender yonkiji jeego o ciwi nder mum dalila majju waɗi no hani hakkillo himɓe fooɗe
inviter les gens à la prudence
ɗo nder niger misalel ko leyɗe ɗe to filla hawsi ndiyam laatake saɗorda mawɗo ba ko ɗum tawda dewtere hawjinde filla nawtorade e ndiyam dey ɗume woni nafakka nde dewtere hano ɗo nder leydi niger ba ko caɗale no heɓe harto keɓo ndiyam ɗon dambaji ousmane ardiɗo fedde hokkoɓe abarido filla laaɓal e ndiyam jarteɗa nani koye mammanaɗa
le code de l'eau
code de l'eau dewtere hawjine fi nawtorade ndiyam fantini no hawju ndiyam leydi hana waɗirede irno ndiyam ɗam wa'i fuu de oɗon giɗi waɗude forage dewtere de endan no holla on no gaɗirton forage o endan laato forage mo fedde gonno na neɗɗo gon woni no wallira na neɗɗo yiɗi waɗande hoore muɗum forage o endan nawtoro dey ɗum yiɗi waɗude hawju ndiyam dow ko winna wi'a nder dewtere de endan ɗum tugoto de nder région non goɗɗo wari jogude ndiyam hanno ɗum annira nder gaɗol golle beddaji na golle gon e ko nanni titta dewtarde nder mum du holli hakke ɗe jogoɓe ndiyam ɓe endan kaani hokkude himɓe cakantararde endan gam neɗɗo fuu dalila golle muɗum jogina bonni diyele cakantarare muɗum no wodi ko yoɓa gam
majjum
nonni saroɓe sukaɓe jangoɓe nder l'école château mo belle yara commune tagazar région tilaberi noɗon jaa ƴeewoyde sukaɓe mu e nder janguirɗe ɗen to mawɗo janguirde on du o fammini e wiide ɗum ɓeydetana soɗodirde enɗan hakkunde mu'en e saroɓe sukaɓe ɓen habibou yaye o directeur l'école château belle yara nani ko wi hassane mumini
jande sukaɓe l'école wala fu gacce gon gam fadde ba sukaɓe coƴƴoto jande l'école min gaɗi tendeji ɗen hikka min galana seyi nayyi gaɗa mum du sukaɓe no gara no handiri toɓe connata ñamdu wakkati warde wakkati fuu minen ƴeewa no kurden no ɗum wontiri subana allah fuu no kurden no lamne no woodi ko ges fedde saroɓe sukaɓe l'école hawjine e fi fonditol mum min woni sg mum allah yettama saroɓe no karto no gara no ƴeewa no jande sukaɓe mumen wontiri gam illa arande min mbi de ni neɗɗo no yiɗi yoɓa ceede ko ges ta hokku suka mum warana hoore mum l'école yoɓa ceede ɗen kati on ɗon suka on no faama ko hakkillo saroɓe mum no hemum nonno janguinowo on do no andan saro suka on ba allah waɗi gacce no woodi saro on no noddete
nani mbi en jeddi je majjun didi ni ko fitina fuddi der leedi Sudan ton dun do waddi sadorma mawdo harto fi arzuku leedi di e leede godde misali kojal are hakkune jingimi e leedi din loreji kojoji gineji kewdi ngadi daddo ton difa Alla e batte fitina tawado ton Sudan Adam Abubakar kojo gineji leedi Sudan nani ko famine bandi min gudi Abdurrahman
Jeddi jeddi ni ko fitina o fuddi loreji jehoji ton en fu kebay natol ummibe fa jaha kebay natol gol natube keppi burtade no wodi ba loreji Niger ko dudi are jari be kebay garki no wodi loreji Chad kando kebay burtaki illa minen soferebe sukabe to kobe lore e jo en ginegi min fu minen der tampiri to are demin koji din da hana buru lewru no fuddi bonata fitina o baaji hango minen eela dum hanta gan talkaabe gondo tampa alla hokkumin jonde jam e denako minen gollobe hakkune Niger Chad Sudan minen der tampiri alla waddu kaddi fitina o
sangarte yewter meden pindinon noy dun hebirta sukabe be bo way wadanede tugal ma fuddana be tugal ko jottina ka dun woni hore hala batu tindi gadaado e ko jambe sigila tugal ton maradi dum do pelle balloje do fi cellal Niger kam en cigili dum saibu bego ardido dum woni fedde to enda region wietendo Roisen maradi nani ko famin Mohamed Mamadu na fakatu gangal
wala modun sudani ko do endel leedi Niger ha ko darata wadande himbe kuri hisinde be nyawuji fi non mo hoya fudu misali do der region maradi dalila majjundu wadi min cubi wadude hawrine de enda
ko dun sabi ko fi tugangal endan no lati satorma san do enda maradi
la region du maradi
region maradi himbe en buri salade to feede kure do endel leedi Niger de region odu te sawa ubere maradi mado rumfa dakoro gidan runji e bermo der nokuje de enda jamaare de tufaki sanne de enda qura tawede
du Niger
nimo won ko himbe ben endan kalto do salade tugangal
c'est souvent des
be bi atana dina mabbe kan wadi be jabata warde wadanede kure de enda gan der kure de enda no wodi ku suuda ko yadata e ko dina mabbe ka enda wi dagon du fillaji himbe nino gan hegide mabbe dum wadda sembe beyngu himbe chakantararde enda uitira na daru sansa tawidu de en dari hande himbe buru beynude
ko na beaucoup plus d'enfants
ko dum domu don himbe be kawro hande be enda do fi o
les personnes que nous avons invité
no dabe gara hawrine de enda mere wadabe cubabe nodda ummatore rewbe halobe nani ardibe dina ko heda he mabbe du kan woni yottinde wi ader hawrine de endan e nafakkaji di endan to jamaare watta ko e himbe pirtu ganyawuji laso e joyi ka en limta sidum hani wadande himbe kure hisinde di fudu cukabe
samare maximum des enfants
ko non biaton wala ni yi e kany e raftugal
les erreurs
kan woni e tufaki kural bagota tufabe de warrenade didi be kumnay dimma kurem
3 ou 4 fois
ko non lati dabareji modon ko warta ko himbe endan ngarta e tugangal
la stratégie
kanni woni yilaru firtude ko e himbe min joddini himbe wallirambe min be min gadani ekkintinoji himbe be endan tokkititto baade warde baade gan hitude ircukabe be endan do loktoroje chapande tati e takkibe dum en gida warde wadanede kure de endan jeegom de endan fu der hubere maradi de endan
ya 6 de maradi
dawante kibaruji meden tili edengal fulfulde joni wala fuko baden wiide sana jabbodo mamman ada wadde ko demgal hausan kore yamde joomin taaji la soji didi e joyi kirten to jam hirti